mukama we balabukeseza n'olwaleero nga ndi mulamu nsaba n'olunaku olwaleero katonda wange olwongera omukisa oluŋŋamya amakubo mwe mpitira katonda wange nga ŋŋenda okukola siyiza abalabe bange abanenya mu by'okukola wagamba mu kutuuyananga ennyo mwe tunajjanga ebyokulya nsaba mukama nange mikono gyange giwa omukisa nga buli we nkwata katonda wange nga nfuna bufunyi nkusaba omukisa mu bulimu bwange nkusaba gy'oli nkusaba omukisa mu bulamu bwange nkusaba okumpi.
Ladies and gentlemen, it's DJ Eric the Mix.
Katonda wange byonna nsiima mazima byonkolera nsaba n'ensawo zange ziremenga okubeera enkalu nema okudagana kyendya yadde okudagana kyennywa ndi mugumu w'oli kuba manyi tolindekerera olaba gw'oliisa bisolo ebinyonyi ebitayina nnimiro bino ebirooto bye ndoota katonda wange nsaba bituukirire embeera eyaluma bajjajja embi nze nsaba embuuke ebyalema ababanzaala nze nsaba mbikole katonda wange nkusaba ommeruse ng'omuddo bw'ogumeza mu nnimiro nfuula amakoola g'oku miti bwe giwatula ne gigumiza ninze gwe neesize gwe manyi tolindekerera owonyeza bali owonyeza bano manyi nange osobola lujja kukyalumu lujja kutuuka nfune ekyamagero gyange ninze gwe neesize gwe manyi tolindekerera owonyeza bali owonyeza bano manyi nange osobola lujja kukyalumu lujja kutuuka nfune ekyamagero gyange senange ng'enjuba bwe yakangebwayo mukama lina eddoboozi lye wampa mwe mbanzijanga kye naalya saba oliwo omukisa katonda wange buli lw'ennyimba nnyimba ebyamakulu ebyo ebizimba abantu balemenga okubeera abakodo bakwatengako ne mu nsawo katonda wange abako kyampadde katonda wange omwongere omukisa buli anabangako yo kyampadde katonda wange omwongere omukisa ayi mukama ninze gwe neesize gwe manyi tolindekerera owonyeza bali owonyeza bano manyi nange osobola lujja kukyalumu lujja kutuuka nfune ekyamagero gyange.
Ladies and gentlemen, DJ Eric with a mix.
Mukama gw'osalawo buli kimu ky'oyagadde kibeerawo njagala okyusa omulembe gwange ogujje mu gw'obwavu nkooye okutugubala nga ntunuulira abalina nkooye okutugubala nga ntunuulira abafunye njagala mukama nange nzimbeko ku maka ge yagaza motoka z'endaba ezo z'ebbeeyi n'eyange beemu kwezo nsaba omukisa mu baana bange ngusaba gy'oli nsaba amaka malungi agalimu omukisa nsaba amaka malungi agalimu omukisa muliwa 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 abakooye embeera muliwa 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 abanoonya omukisa y'okutambuza ebigere okusula mu siisira okusekererwa kuno okujogebwa muliwa 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 mu abakooye embeera muliwa 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 mu abanoonya omukisa ninze gwe neesize gwe manyi tolindekerera owonyeza bali owonyeza bano manyi nange osobola lujja kukyalumu lujja kutuuka nfune ekyamagero gyange ninze gwe neesize gwe kabali, uonyesa.